Mapenzi yalishika moto, ukiniguza misifikiri. Baby kiwa chuma wende zima moto, wacha wapate kinyongo. Wakichoka tupatane moro, wameshinda wakileta zogo. Wanapiga domo kila soko.
Baby wane go down, pina mugongo. Usijali mama, kata viungo.
Kale wana give it to your body, make you feel nice.
Ziongeze tawila Umeniteta fiatu limi mdomo kwako kawisina Umeniteka hadi so Ushani kata kata nyongo meni tuanga na minina Telina kata mauno Promise, promise Utakuwa na me too And I promise, promise I'll be ready for you
Mewafanya, watuchukie Kando na utamu mama, we ni sugu mama Na wogopi yote, wenye rombaya Wanataka kukuchoma kwenye fire Wenye rombaya, wanataka kukukata kwenye panga